mu bwange tebennaku onjigirize okugumikiriza n'okwesiganga mukama njagala mirembe mukama njagala mirembe mukama njagala mirembe onsasire ompe ku mirembe mukama njagala mirembe mukama njagala mirembe mukama njagala mirembe onsasire ompe ku mirembe mukama njagala mirembe.
Mbuleta joli nebikeme vinji nga vise jendi Sitani vya leta ayusa Esu vidyange mfune kumirembe
Mukamanja gala mirembe Mukamanja gala mirembe Onsasile ompe kumirembe Mukamanja gala mirembe Mukamanja gala mirembe Mukamanja gala mirembe Sasire, ompe ku mirembe, mukama njagala mirembe.
Ekigambo kyo, Yesu binyange nti n'ekibi kyakomererwa.
Luli luli ku musalaba, Yesu waffe yeebazibwa. Sasire, ompe ku mirembe, mukama njagala mirembe, mukama njagala mirembe, mukama njagala mirembe, onsasire, ompe ku mirembe, mukama njagala mirembe.
Saba kwa fe okuja joli kuluna kulu Olilipula bionde sanyo lia fe itukirire
Mukamanja gara mirembe Mukamanja gara mirembe Onsasire ompe ku mirembe Mukamanja gara mirembe Mukamanja gara mirembe Mukamanja gara mirembe Onsasire ompe Mirembe, mukama njagala mirembe, mukama njagala mirembe, mukama njagala mirembe, onsasire, ompe ku mirembe, mukama njagala mirembe, mukama njagala mirembe, mukama njagala mirembe, onsasire, ompe ku mirembe, mukama njagala mirembe.